Aletero mwana womulodi omukakamu Mulungi mutefu Tayagala kuyomba Talulunkana na byansi Gabana bawana badala Ndayira kuwe kirungo ky'omukwane kyasava Obulungi bwone mpisa tebirifa busa Kati nsumulula omutima gwange
Oh,